Batman thing. Batman thing. Batman thing. Ni mashash zinapanda dimoro,
dimoro.
Sima slim ni kulandisha
makoro.
Rada clean tulichorea wasoro,
wasoro. Bile tunakuja wanabaki wameshtuka. Adharani si ucho marada, wacha pupa kakabrasa. Cheki vile rasa ina bounce kwenye beat. Mi utema vitu moto zote huwa lit. Tari 4 gang tunakuja tunajota. Baby girl tingesha punani. Unanifanya ninasikia kuzama ndani. Akia nani sinitamuka asale nipakulie. Unajua mini nani. Cheza chini, cheza ndogo. Twende pole pole baby girl, wacha zogo. Najua unapenda ile kubwa kama hogo. Lamba lila lolo, lamba lila lolo. Alafu kamua, tumaziwa hadi moro. Dapa kamoro, dapa kamoro. Toshe tukigoro, tochane na wasoro.
Dapa kamoro, ni mashash zinapanda hadi moro. Sima slim ni kulandisha makoro. Rada clean tulichore ya wasoro. Wasoro, dapa kamoro. Ni mashash zinapanda dimoro. Sima slim ni kulandisha makoro. Rada clean tulichore ya wasoro. Wasoro.
Assault and battery. Vile ngeusa na back it up. Right in front of me. I guess it's just bad company. Vile jozi meshika ni mavela majani. Natuna pesa kwa bahasha. Natukoda itachibu na tanasha. Cheki na hizo korot naziwasha. Hakuna siasa za nani ni nani na nani si rasta. Nakawa pendi manze wa report spam. We no chatty chatty lipi lipi Instagram. Hey, for friend zone Buddha you should wait your turn. Check the chart so me 34 number one. Natukoda mbaka Monday. These hoes ain't loyal manze wote ni maklande. A lot can happen in one day. So all a nigga need is just one day. Yeah, you know tuko
down mpaka moro. Ni mashash zinapanda dimoro. Sima slim ni kulandisha makoro. Rada clean tulichore ya wasoro. Wasoro down mpaka moro. Ni mashash zinapanda dimoro. Sima slim ni kulandisha makoro. Rada clean tulichore ya wasoro. Wasoro.
Shorty wanna fuck for the whole thing. Cause I'm making hits, hold it down with the whole gang. Game at fast, window time frame. I don't give a damn, she your bitch or your girlfriend. Came from the east with them badass niggas. Haters talking shit, suck my dick, hell bigger. 3 to 4, we be way, way bigger. Fuck your whole squad, just some lame ass niggas. Yeah, stick to the plan, it's a game I figure. When I take the pen, damn you know shit sticker. Ayy, I chan switch kwa swaki acid. Buzz ni thick, we come na glassy. Kazi shit kingwai kiasi. Steam ni steam ya China keto. Gym ni gym meunga mental. Look ni clean meoga dental yo.
Down mpaka moro. Ni mashash zinapanda dimoro. Sima slim ni kulandisha makoro. Rada clean tulichore ya wasoro. Wasoro. Down mpaka moro. Ni mashash zinapanda dimoro. Sima slim ni kulandisha makoro. Rada clean tulichore ya wasoro.